who finds one finds a good thing. Kwanyo chinge agengene mali safi. Lagwe negara ready gegu wazazi. Ahwa bye bye ngolenjo baby baby. Oh baby, baby oh. Posting on Twitter, Insta, aginde Facebook. Kona ingwendo ni gole impo wangu. Asa posting in Twitter, Insta, aginde Facebook. Kona ibitu gulgule impo wangu. Watachuaje wendo mpo wangu. Nisipo post, baby na post. Lazima kona ibigole impo wangu. Baby na post, acha ni post. Every weekend can I challenge. Kino men for a place or get a rent a masha. Lazima weekend to watch a TikTok baby na. The one I love, baby. The one I love. No get in diamond. The one I love, baby. The one I love. No get in diamond. Posting on Twitter, Insta, aginde Facebook. Kona ingwendo ni gole impo wangu. Asa posting in Twitter, Insta, aginde Facebook. Kona ibitu gulgule impo wangu. Watachuaje wendo mpo wangu. Nisipo post, baby na post. Lazima kona ibigule impo wangu. Baby na post, acha ni post.
Takupa penzi kihindi hindi. Oh Indian love, adonda mkale. Parati ndrogo head mwamyele wendi. Amun your love, sinita masali.
Amun wachamino, puste nibiche nekcho. Kwanza chugiche, givire in Mombasa. Nguti chamon, hani poste nchugiche. Baby chugiche, givire in Baringo. Poste no Twitter, Insta, aginde Facebook. Kona ingwendo ni gole impo wangu. Asa posting in Twitter, Insta, aginde Facebook. Kona ibitu gulgule impo wangu. Watachuaje wendo mpo wangu. Nisipo post, baby na post. Lazima kona ibigole impo wangu. Baby na post, acha ni post.
Bane chomyote pinyole private. Kaya nane nyonyon kete public. Menye temporary inye my permanent. My permanent glehi rango valtisorio.
Representing White House Empire.